And you're the reason I'm happy. Kwa kunipokea. And you're the reason I'm strong.
The reason I'm strong.
Umenikuta pakame jangwani, ukanipa maji. Nikanywa, nikaona ishara yako kwangu. Ukataka ntazame usoni, sio mzugaji. Umefanya nimepona maumivu yangu. Wendo chanda changu chema, nipe moyo wako niuvike pete. Yapo mengi yatanenwa, yape kisogo yapige teke. Nimekupa fursa mama, wivu weke usiogope. Nimemeza sito tema, tema 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 tena. Wendo chanda changu chema, chema chema chema.
I love ma.
Yapo mengi yatanenwa, yape kisogo yapige teke. Nimekupa moyo wangu, wivu weke usiogope. Sitoweza tema tena,
tema tena,
tema tena, tema tena. Sitoweza tema tena,
tema tena,
tema tema, tema tena.
Asante,
you're the reason I'm happy.
Asante,
kwa kunipokea.
Asante,
you're the reason I'm strong.
Asante,
sitokuchezea.
Asante,
you're the reason I'm happy.
Asante,
kwa kunipokea.
Asante,
you're the reason I'm strong.
Asante,
sitoweza kuchezea. After all, nina kila sababu ya kukushukuru. Esamo, tena wendo jawabu na iyo na nuru. Mke ni nguo, fika univike nisibaki mtupu. Na kukabidhi funguo, linda wasibe wajivune chapu. Kipenzi, lazizi,
wewe
wendo faraja yangu. Simanzi, siwezi, usije niacha peke yangu. Yalinenwa kivuli cha fimbo, hakimkingi mtu najua. Kwa ala nzuri na wimbo, hakuna waku kuzuzua. I can see the nature, I can see the future coming to us.
Asante,
you're the reason I'm happy.
Asante,
kwa kuipokea.
Asante,
you're the reason I'm strong.
Asante,
sito kuchezea.
Asante,
you're the reason I'm happy.
Asante,
kwa kunipokea.
Asante,
you're the reason I'm strong.
Asante,
sitoweza kuchezea. You're the reason I'm happy. Kwa kunipokea. You're the reason I'm strong. Sitokuchezea. You're the reason I'm happy. Kwa kunipokea.
Wewe ndo ndoto yangu.